happy with her.
Hey.
You good?
I'm good.
I miss you. I'm on my way.
All right.
I'm coming.
Shawaikupenda ila when it too much.
When it too much.
Na nice na chile wa mama, I'm coming back.
Coming back.
Anaya jwa mapins, tase mama pins to ye. Yeah. Anaji wa kuitega, mitego na jileta mwenyewe. Can you believe me, baby? Mweza kuna taka mapenzi. Mweza kujua sikipenzi. Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka far, far, far. Anani, peleka, peleka far. Anani, peleka, peleka far, far, far. Anani, peleka, peleka far. Anani, peleka, peleka far, far, far. Anani, peleka, peleka far. Anani, peleka, peleka far, far, far. Anani, peleka, peleka far.
Anani, peleka far,
far, far, far.
Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfaa.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa, yamini ganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha, kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop, basi anavoilamba ka lollipop.
Can you believe me baby? Mweza kona taka cha mkwezi. Itandinga ujembezi. Uje na vitu flani vya utelezi. Fa fa fa.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
Nikikosea ntaku please gal, you believe me gal. Mgari kama roli umezimika. Utamu wa kitai na kuzimika. What me say? Bidi bang 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 bang. Na mkali ya kwa chini ni mkoleze. That thing mama nkombele. That thing mama nsogeze.
Can you believe me baby? Mweza kuna taka mapenzi. Mweza kujua sikipenzi. Believe I'm in love with you baby, yeah.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
Too real soft.